yande joni wi tari min tawi sappo e joyi habaruji fulfulde studio kalangu. Nani koye kibaruji ɗi enna walde waɗi hakkunde remoɓe duroɓe ele commune mo Goudoumaré région mo Diffa, himɓe tata wonko maayi himɓe nawnekedu fa heewi. MPN parti wiyeteni ena mo leydi Niger antirteɗo Kissing Gassa kañum de wurtake le guɓal partiji laamiɗi leydi Niger, hanke wonko haala kanana. Nonni faamde yewtere men pinne studio kalangu ne ndar tariki doci iska ɗum woni puccu hendu henndiwu jiyago to ena filinje o nanan ko ɗum woni. Kono jawwon e moɗon min Soumane Amadou jangan tan habaruji e fulfulde waɗi du konnan himɓe kottaton woni ko maayi mbaraɓe e fa hande du konnan himɓe hewɓe du konnan nawneke ɗum ndu waɗana e wolde waɗde hakkunde remoɓe duroɓe du konnan to ɓe boldi to enan no wuuro wiyetego Kano Mari jiya kana fa hande ley commune mo Goudoumaria kiloji capannayyi e joyi e wuuro maggo ngo endan. Ndennene kaydu fa wara joni ɗaɓo maire Goudoumaria mbiteɗo hono Ariou Mamadou haalani bandi min ne wona ɗum waɗiri en kettino nanen haala makko.
Haɓo waɗi caka duroɓe e ndemoɓe himɓe tato maayi remoɓe ɗiɗo e durowo goto talata o ɗum waɗi ton Kano Mari. Joraki gese ni laati dalila haɓogo maire laamiɗo on dekotoɗo e perfe e jowuro on no hettefude no waɗe fuu ko watta potal heɓake hiitege ñife. Maire e dekotoɗo e perfe on gaɗi ɗum ada nawniɓe ɓen ɗum wadda lokotorore Goudoumaria, amma ko hayɗini waddaɓe fa ñawteɓen ni nder juuɗe gendarmaɓe. Himɓe ɓe abadade hana he laawol ngol haɓdo naata e caka maɓɓe, amma he laawol ngol ɗum yehi fa he kiite.
O wonno maire ɗiɗaɓo mo Goudoumaria. Noni neɗɗo leydi Allemagne laatiɗo gaddo balla mum yahde himɓe ko wallete e nder guure ladde kañum du konnan Kenya woni ko heɓa o heɓa Canada Kenya alarbande 11 lewru avril ɗum du konnan wakkati laasarel pewgel hara ayeru ton enda woni ko heɓa nokkuji laati nokkuji bonɗe andiraɗe bonde du konnan. Ndenene kay kanko endan ni neɗɗo leydi Allemagne o endan nangguɓe ɓe endan himɓe no laatiɓe gari gardi e malfaji gari du konnan dumo teje yerno AFP kam wonno fedde leydi France dow hawjide hoggol habaru haa haalde wi o heɓama du hono fa wara joni du konnan yerno préfet ayeru wonde ko hokkiɓe habaru o endan noon endam ɗum du kanko enɗa goltana ONG help kam wonko gol nanno duuɓi e duuɓi ni endam ɗum du wonno ko hono fa wara joni hono somin keɓoy kabaru ko ɓurno enda du min gara min kalana o. Noni fa wara joni hoorejo parti mbiteɗo MPN Kissing Gassa ɗum woni Ibrahima Yacouba joɗinoɗo ministre kawjiɗo Mouradou leydi Niger leyɗe Yasin Kenya woni ko o haali wiide o wurtake e ley gomnate on endan parti makko ɗo wurtake e guɓal parti ji gonɗi no laami leydi Niger hannde wakkati mo kalte o ɗum du konɗan ni ko wanno woni ko fa wara joni Kenya nde endan minen ndumin noddi mi faa min ƴantino honnoye wonno ɗum yiira Siddik Ali neɗɗon koko habaruji anduɗo laawol politique ƴoñal sanne sanne nani ko haaldo filla ka.
Dow himɓe hemre tawaɓe nder Kissing Gassa lasoji nayo ɓen fuu no jokolɓe ceede ko watta politique du heppantaɓe gam ardiɗo parti o ɗuɗal higiraɓe en fuu no doñeɓe. Ndenne burtaki parti o siriyama ko watta o waɗa sembe nder leydi meɗen gam hannden suudu leydi mawnu hawjino filla ƴewtinaki dewtere laamu leydi wi'i ko Hamma Amadou wawa tefiti laamu kaden. Himɓe lumano ɓeedu dow makko ni deki gite himɓe lumano ɓeedu no mbawi natude Kissing Gassa kaden nangol ardiɓe jinganoɓe himɓe leydi udda goldu waddi ko wala daratoɗo yeeso jama are de durwa. Himɓe ɓe fuudu ko Kissing Gassa wurti iɓe mbawi naati nder parti o ɓe ɓeyde sembe makko.
Caggal ni ko fa wara joni Kissing Gassa hoorejo muɗum wurti e ley guɓal parti ji laamiɗe kañum e gomnate to endan ɓooya e feyi sey himɓe makko wonɓe to enɗa leydi Zender kayndu kaali mbi kandu ƴuwi caggal makko no tawa e nder maɓɓe ɗiɗaɓo hono parti o enɗa jo inde leydi Zender kañum e fande secrétaire général kawjiɗo hono rewɓe har fila ko darto rewɓe jaɓle région mo Zender e hoorejo sukaɓe ummatore région mo Zender e fahande himɓe woɓɓe wonɓe le parti Kissing Gassa illum ko wonno e hoore muɗum ɓe naato e parti mbiteɗo PSD Basira ɗum du konɗan ni mi wiyan kettino nanon fa wara joni du konɗan ni hono ɗum PSD Basira o du konɗan Mohamed Ben Omar parti muɗum noon nani koɓe kaali wakkati ɓe mburtino nde enda secrétaire général parti on mbiteɗo Mato Abdou Kaw woni ko haali ɗum.
min gaɗi kawral sappo e go'o lewru avril hitaane duɓinan ɗiɗi e sappo e jeetati dow ardagal jokkiiɗo arano mo parti on. Gaɗa ƴewtinaaki ki hooreeɓe parti on waɗi dow no parti on woni no yehira nder région mo Zender waɗi minen. Himɓe parti on kawri giidi mburtini haala yaasin. Go'o fuu ni min jaɓoray heno hooreeɓe goni no jaara golleeji parti on. He jikku ngu hooreejo parti on won no holla he rafi teddingo himɓe parti on. Nder laawol gootol ngol waɗi minen himɓe parti MPN Kinshasa min burti nder parti on.
Non ni hono yerno andurɗon keñan Hamma Amadou yaarino harka sari mum faa ha sari on helle fuɗɗite no waɗnano sari annde jo enɗan nden ene ka ko foccanakimo. Nden e sariyadu kono nde artana filla hono waddugol sukaaɓe janam ittude ɓe leyɗe yaasi yerno tumira dow muɗum. Ɗum waddini ko hannde ni hono maître Souley Oumarou goto e jingo makko kandu kono waɗi joɗo kala kulme okkoɓe habaruji gam batte fa haala dow hunde no wonno yaara fo. Nani ko a haali Habibou Garba wadde haala makko to amin ɗo.
Pour nous il n'y a pas de surprise.
Minen kay ɗum hayɗinayi min dow keɓtol mburtinagol ngol gam tasaɗarma fuu heɓe waɗi mi windani hoorejo e conseilleɓe suudu séri a mawnu du dow fii kiite makko ɗe. To ɓe andini wiide keɓtol ngol no wurtinte sappo e go'o lewru avril du. Nde ni ƴeewama hoorejo on e conseilleɓe ɓe fuu no andani fii séri a Hamma Amadou o. Delle hana huunde noon ko heyɗani ɓe. Ɓen ɗon ni cali jaɓugo ƴamɗe ɗe gammi ɗe. Baani ɓe giɗa ɓe kettino suudu kiite mawnu du no handi ɓe gollida laabi séri a suudu kiite kelowo séri a. Gam kamɓen goni polisiɓe cuuɗi kiite kamɓen do gala no tokka laabi séri a. Jonni fii Hamma Amadou o fuɗɗi.
Hamma Amadou ne vient que de commencer.
Soni Char no tawata ennan nder région mo Agadez kañum ɗum wonno ko hawjido filla wattugol yiite courant yaade e wuuro Agadez mangu enno kañum e Thirosérine hawtade e faware jonde konon campagne ji golloji to enna arlit. Hande wakkati mo kalte o Soni Char no tawda caɗale mawɗe e dow filla gollam mum e hoore muɗum ɗum ndu kondan ni no ɗon no wadda du kondan ni fa hande saɗorma yaade e kullantereje kewɗe. Hono faware jonde du kondan ni bandimin tarnan Fouda Ahmed yarin ton jahangal o yewtide mbiyeteɗo fande ni Moussana Alkabos latiɗo kañum woni directeur général kawji de Soni Char haalanimo e dow callal no ɗum yaari.
Ko watta duuɓi nogay e joyi koɓe goni iɓe kokka hiite courant illa fuɗɗorde campagne on puɗɗirana e terde hiite capanɗe tati e jeego o. Himɓe ɗo ko golliditta e hiite ge ɓeydake nde hiisama jooni dey far e terde de illa fuɗɗorde ko wonno gollide kanni wonno gollide. Delle nde ni ƴeewama gollal ngal hiite gen woni no waɗa kam ɓuri teddirka. Gonga Allah no handi himɓe gatta hilnaare Agadez. Min goni minen koytinana campagne mo Nigelec campagne on do sottana himɓe wuuro gon. Dow ko ƴeewata ceede hiite ge min tokkatana campagne Nigelec o ceede ɗe hitaane duɓinaɗi ɗe sappo e jeɗɗi facture mum yoɓaka. Ɓe joɓay do ceede ko wat milliardji jeego o ko jomi e maɓɓe. On mbowi wiigo campagne gonɗo dow jonde hoore mum golla ko watta hitaane bumbure wi'e yoɓaka dey saɗarma o dekkane campagne on.
Har filla kuurel len tarcioni waddi ko gollidoɓe e ni Gelec mawɗo enda ni jii ceede no ɓeydi e talki mumen ɗi hano yoɓude lewru warde lewru ɗum ndu konnan lewru ndu ɗo ƴaɓɓindu won koɓe jii e muɗum sanne sanne nokkuji goɗon hono ko jomum yoɓanno ɗum fa ɗiɗi mum nano kuyi on fande tati muɗum kasi wonko waɗa le lewru ndu ɗo. Ndenne ɗum ɗo laatake he hayde sanne yaade e fa hande du himɓeje ɗum du hunno ko wowi yiyede wakkati wakkati. Ɗum waddi ko fande ni subaka o min jeeyi min ƴamo himɓe ni Gelec fa min pamatoy ɗum tawa noe waɗi ko ɗum waɗi se min tawi eɓe deƴƴini ɓe mbiyayi hunde fu tafon koɓe mbiyayi eɓe ñooti kunɗe maɓɓe. Ndene hono gollidoɓe ni Gelec ka en woni ko hoƴoto muñal hettino kasen yaade yeeso. Noonni faware joni habaruji ɗin nanton Rotab no tawa kandu fedde noon hawrunde hono fande pelle jingoje dow filla ko darto ƴewtinago ɗe tokkitagol no jawdi leydi gollirto ene natir ene wurtirto. Kamɓe ɗo ɓe gaɗi haala maɓɓe haala maɓɓe dartina filla no leydi Niger wordi hannde kañum e nangu nangu ko waɗna himɓeje hooreɓe hono faware jon jingono ɓiɓɓe leydi ko noga e joyi lewru mars ko ƴaɓɓi wurto koɓe ganno duɓinaɗe sappo e jeetati ɗum endam hew maɓɓe kono no nanga ɗum wonno ko heɓeɗo taɓɓe haal dow mum. Se wi ketino nano mbiyeteɗo Iliasou Boubacar goto e maɓɓe ko haali roketo Adramani kam fotti haala ka
à partir de l'arrestation de nos camarades.
Gada nangol bandiraɓe amin jinganoɓe himɓe leydi ɓe, min kisake min gi'i ko ɓe nanga kanani gam iɓe culnana laamu ngu. Wakkati fuu dalila denol leydi ɗum wi'ata min acca waɗude yaadu metta ɓerne du nder reedu leydi fuu. Gomnati du wakkati fuu no haɗamin haalude kuule ɗe fuu du gaɗi ko hannden. Miɗen kolla himɓe fuu ko miɗen jokki gaɗa uddaɓe ɓe. Miɗen gatta daane du ko watta himɓe burto nokku fuu nder reedu leydi 15 lewru avril du gam waɗude yaadu metta ɓerne, nanga illa yande 4 lasara yaade yande 12 jemma. Miɗen gatta daane du e fedde jinganore kiitotoɓe leydi de durwo ko watta ɓe ɗowtanaki laabi kiite leydi fuu nodde jukke kiite gacce mum'en. Misali Bazoum Mohamed, gouverneur mo Maradi e gouverneur mo
Agadez.
Nani wontiri fawar jondu koɗo habari ko kettino tawata enen département mo Thinta Baraden tawa kana région mo Tawa ɗo du konda ni no wodi saɗarma filla ko darto joɓɓol jangal kañum e itte ko ittete ɗum ɗo ndu hunno ko laati saɗarma on waɗana gam batte Allah himɓeɓe hewɓe muɗum fuu joɗaki nokkure wotere nden yahoɓe no egga egga noon. Ɗum saabi nden ne kadi saɗarma no wodi sanne e dow jogogol nokkuje ɗen enɗa. Sey wiya kedi noon nano ni fawar joni maire mo Thinta Baraden ko haalani bandi min Alamin Wachar wakkati yarno toon jahangal o maire wittakenani Alhousseini Hammadi.
Vous savez le problème de recouvrement.
Wono andi rafi joɓɓol jangal fi noon tawaɗo nder leyɗe men ɓaleɓe fuu. Gonga noon iɗum nder communiji ɗi fuu ngam wakkatiji gon on tawtana commune on no tawra e duroɓe. Onon andi kamɓe do gaɗa ko wurnata bisaji maɓɓe kamɓe goni delle ɓe jottako nokku gotu. Minen ɗon gaɗa bawɗe amin ngam himɓe joɓa jangal o ngam joɓɓol mum kannan ganta meriji ɗin. Ɗum waɗi projet Prodec joɗɗini laabi gon ko nangata dow fii on ɗon bawɗe no sowete moye fuu wadda balla mum no nder mum laamiɓe conseyeɓe himɓe mairi ngam himɓe Thinta keɓa paamana joɓol jangal he itte ɗe koɓe dekanti.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Nonni wontiri en kaali haala yewtere men pindino hannde studio kala ngono ndaara docci iska ɗum wonno puccu henndu hen ndiw jiyangto enɗan filinje ko ɗum woni puccu ngu ko woni mana maggu ɗum wonno ko fa hannde Gongo Mouhamadou Nantani yewtiti e fawar joni mbiteɗo Boubacar Namera laatiɗo kañum o yoni mo bamu jogino puccu ngu enɗan en kettinene yewtere mabɓe.
Par rapport à
do lawol heɓude tariki puccu indirangu dokin iska ɗan filinje nder hawsankore. Min jewtidi he fottuɓe jamanu puccu gu nder ɓade to puccu gu joga ɗon himɓeɓe dima ɗon ɓe ummi iɓe buuri du hande. Min ƴamiɓe ɓe jabakemin ɓe bi'i ko puccu gu ni mabujo gom nder pilaki mum hokkangu. Puccu gu ni ƴuwana he asili pucci bi'eteɗi bagasam pucci doggoji sanne. Ko mabu o hokkangu kanko waddingu ɗo filinje wala fuu gari gom. Ɗum ndu waɗi o tefi seedude he maggu. Debbo gom bi'eteɗo Tammaha kan arti sodimu jogingu wakkati ɓen sonnirigu lumotoɗo gom biyeteɗo Alhaji Abuba Ahmed. To Alhaji Abuba Ahmed o fuɗɗi wattudegu dogga daɗa pucci gaɗateɗo ɗo nder leydi meɗen. Jeyaɗo Tumfalis gom kan waɗɗotogu nder dogga daɗa o puccu gu fuɗɗi waɗude inde ngam he dogga daɗa gom dogginowo gom fiigu hakkitigu fa ɗum waddi poɗodirol caka himɓe. Ko kiite ɗen jara to Mallak laamiɗo filinje sey laamiɗo on wi'i ɗum fuɗɗita doggu daɗa o. Ko doggu daɗa o du fuɗɗita sey puccu gu daɗi pucci ɗin fuu. Wakkati fuu doggu daɗa waɗa puccu gu daɗata pucci ɗin fuu. Sey ñandegol laamiɗo on soodigu e Alhaji Abuba o jogi nder laamorde mum. Dalila higiraku tawangu caka leydi filinje e leydi Argungu waɗi laamiɗo Argungu ƴami laamiɗo filinje o lilda pucci leydi mum tatigom naata dogga daɗa gaɗateɗo nder leydi mum gom. Sey laamiɗo filinje lildi pucci tati nder pucci tati ɗin puccu gu no tawa nder majji. To ton Nigeria nder dogga daɗaji inde de watta he puccu gu ngam wala puccu daɗugu puccu gu nder pucci leydi Nigeria. Maabu leydi Nigeria gon watti inde de he maggu indirigu dokin iska ɗan filinje. Waɗi du wi'uɓe ko puccu gu naati dogga daɗaji gom nder leydi Faransi e Ingila waɗi inde tondu nder dogga daɗaji ɗi fuu. To on nani tariki puccu guni eno waɗi kogu indira dokin iska ɗan filinje.
Eddo ɗum on ko habaruji mum e fulfulde tili sen elen jon kammo e leydi hewtina en jango tan to habaruji e fulfulde. Assalamu aleykum mbalenta ñamwaɗi
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi, hawsankore yande joyi e mintaji capanɗe e ɗiɗi, e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi, keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio Kalangu, yaadu leydi Niger.